Abatuuze ku kyalo ekiyitibwa ekyebulyowo ekisangibwa mu muluka gw'e Nabitula mu ggomba y'Ivukuli na Mutumba batabukidde abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ennangamuntu ekya NIRA nga bagamba nti bano kubasaba ensimbi okusobola okuba nga tebawandisibwa okufuna ennangamuntu ate nga n'enteekateeka eno bagiteeka wala nga beetaaga esobola okuba nga beeteesa embizibwa mu bitundu byabwe basobole okulaba nga bagijjumbira kubanga mu kiseera kino National ID nkulu nnyo ezigenda okuyamba abantu okusobola okuba nga tebaganyulwa mu nteekateeka eza gavumenti. Bano abakedde okuba engoma za ggwanga mu gye balaze obutali mativu nga bagamba nti baagala wabeerewo ekikolebwa ku nsonga za bukungu okuva mu kitongole kya NIRA abagenda babasaba ensimbi n'enteekateeka eno esobola okuba nga tebeetaaga embizibwa eri abantu ba bulijjo. Owana Bassa Mukisa eri abadde mu kitundu kino nga matwa akunkumula. Kakati twogezeganyiza muko n'abamu ku bakungu okuva mu kitongole ekya NIRA mu disitulikiti eno ye Namutumba ne bategeeza nti amawulire ge boogera ga bulimba era nga tewali nteekateeka y'emu esaba abantu b'obulijjo ensimbi kubanga enteekateeka eno ya bwereere kyokka bategeezezza nti bonna abagenda bwe bati basabibwa ensimbi mu mbeera eno basaanye okusobola okudduka eri abatwala ensonga z'ebyokwerinda babalookoomi.
You know, we have what we call allegations, yeah?
Yes.
And you relate it very well.
Okay.
Because if they were saying that they are removing the manager of them, why don't they come over to the district and report to the police? Then they report it to any game. But you think there is something wrong with them, how do they fear? Even they fear police. Because if there is something wrong, why don't they, if it is true, by the way, if it is true, why do they fear? Now let me ask you a question. You have in your family, don't you? Having three daughters or four daughters. One is open to you. Saying that, I have a problem with it. I have a boyfriend.
Yes.
I have a problem, I don't have books at it. Oh, now, there is that one who can't even talk anything about it. Because you ask them how much was it.